wana sakata Ugile humu humu wana tafuta Chunga bro ukitafuta Na bahidi, usije ukamwata Tumekuja kuwakilisha Ugile humu humu wana prodika Kila moja ala waki Mkunoni ala vyake Kila mtu kivyake vyake Bunge la pare mshike mshike Mr. DJ washa nare Mr. DJ washa nare Kama jia kwecheza
Tingisha, wakizungusha, zungusha, wakipandisha mizu Okay, bonge la pare, la kumwaga mwaka bia Utakunywa dabali, ama utapewa champagne Utafuta majani, ama utapiga cocktail Mazaga zaga kibao, mambo chopo chondo kwa Mambo uswahilini, kuwapiga tumaba Okay, usishangai, tena usisubai Nikkei to the flavor, niko kwenye pare pia Okay, usishangai, tena usisubai Nikkei to the flavor, niko kwenye pare pia
Kune kune